Black Market Records.
Vic Twende. Yeah.
Badness.
Yeah.
Father Moss, unifunze kukatiana. Mi umcheki from a far distance. Niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Uongo na vile weu kuwa mboring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi ni usikio pelekwe na rada.
Iza
alafu na mpeleka kichom.
Ainga
unamtolea kimoshi kindom.
Aya
kiwake kimok. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama
niuza ameina.
Ni mkamba
huyo kwanza ndio tam kuruka.
Na mluya
anakulisha vyote. Unalama sahani unasikia budo meshiba. Beshte yangu kwanga pedi. Beshte yangu sunda velo. Beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Harry Grace unajua siyo njangi madre.
Na jaba miu wana tukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Stata na gomba polite. Sunda kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu kwanga pedi. Beshte yangu sunda velo. Beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Badness.